sarkaalka tirsan Alshabaab Suso dibe maamulka deegaanka goofgudu Shabeelo ee gobolka Bay sarkaalkani oo ka tirsan Alshabaab ayaa u qaabilsanaa dhinaca qarxayinka iyo miinooyinka dhulka lagu aaso sida uu noo xaqiijiyay gudoomiyaha deegaanka goofgudu Shabeelo Hussein Wardar Hassan waa gudoomiyaha deegaanka goofgudu Shabeelo waxaana uu ka warramayaa sida sarkaalkani isu soo dibe maamulka deegaankaasi
lango leeraw Hussein Salaad Muqtar leeraw lankaasa illa iyo sidisaa madhyaay iyo raam cidda ayaa ku tabi intaas waxa lagu aaya gobolo malaasi oo miilada tiwa ku horteeni intoo idan daal indhi galbigii misa indhi faraasiniyeed walidibdan tunta ku hor aagobadaha suubi naa ku tallaajili yaa miila yaa noo ku horgooy lankaasa sheegni and the mid of the Yakato and the Gofidit Shivalo. Shabab Hussein, when you got this night, the Kong of Fukido, the Raga, Barna, Nishida, Motasa, Girilla, and Michael Fully, and the Babaka Fully, Barna, the Barry Mabaka Fully, and I was thinking of Dumbe, the Itaka Fully, and I was thinking of Dumbe, the LG, the Miss of Fully, Lankazo, Motasa Giraka, the Bagadai, Osa, owaan ilaahay aan ku nagay yamna akadawani digid goobdii shibeelo anoo ahe
dhinaca kale gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay inay jiraan kuwa kale oo la soo hareeray maamulka deegaanka oo ay rabaan inay isu soo dhiibaan maamulka deegaankaasi
filagay maareeyay laagani suburiyo balla dalayta dad daaqo filagay diin filaka dibba suugaari aan laro maareeyay filagay diinay mar muqtar leeraw ya taskiini dar isilaguma ay ku badan yahay dabarood laga hoosaa oo aan is marne inuu islaam fayle tix walaa uu nusqay laa waan ka dhawaa in wali buu aan dib la walkan yahay jiraan ku tabaa in dib la intixaal laga en tobaa tuu gudaji wali aan wale en sidan oo aan niinari si ay kullu markii aan ku wadin uu ko iyo alsaayta yow wali ma nahay nimo oo nan badii sadaa ee noo gaawana nay gaawa ta buu ku jiraa dadka nina waa ee inna wali oo gaara tee in ilaan ku sii tiyo bilaa ee dulka ay tiraal nale
waxa muddooyinkii dambe deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya isku soo diibay saraakiil ka tirsan Alshabaab kuwaas oo kurtooda u badan dhalinyaro ka tirsan Alshabaab